Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa bamamedi ka fela ba Radio Pulpit, lebitso le pholosa la Morena Jesu Kriste le dumedisa ke Moruti Masengi mo motshwang wa ka tseno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya Bakorinte ba ntlha kgaolo ke ya bo rataro robala verse 12 le mo chapter 10 mola mo verse 23 fela. Yone heri fumane ke tla thoma mo verse 11 e re bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo mme jaanong lo tlhapisitswe lo itshepisitswe lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Kriste le ka mowa wa Modimo wa rona. Ke letleletswe tsotlhe mme ga di thusi tsotlhe. Ke letleletswe tsotlhe mme ga ke leseletse sepe sa tsona go ntaola. Verse chapter 10 mo verse 23 fale e balega ka tsele. Dilo tsotlhe di letleletswe mme ga di thusi tsotlhe. Dilo tsotlhe di letleletswe mme ga di age phuthego tsotlhe. Morena tlhonofatse palo ya lefoko la gae. Amen. Mamedi a ratagang, ke rata re lebelela kganke ya where to draw the line in the new year mo re badileng mo teng. Gantši ga o ngwadile ntho tse di seng right, o thala mothalo mo godimo ga tsona go di cancela. Jaanong re bua ka kgang eo ya gore go na le dintho tse di leng teng go ya ka lefoko la Modimo mo re badileng mo, gore bophelo ba Bokeresete bo simolola ka ge motho ke a ba motšhwa, ba sebopiwa se se ntšha, the new birth, all things new. Dintho tse tsotlhe di ba tse dintšha. And ke nako e ntle mo lentswe la Modimo le re botlhe ba leofile ba tlhoka kgalalelo ya Modimo, mme ha ba itshwarelwa dibe Modimo wa batlhatswa wa batlhokisa. Lefoko la Modimo le re, this is a good time to believe that God loved us. How about Romans chapter 8, 5 verse 8, re Modimo re ratile pele go sena se sentle se re se dirileng mo teng. Lefoko la Modimo le tlhalosa gape gore a time to respond to that love by receiving Christ as Savior. How about Romans chapter 10 mola mo verse 9 to verse 10. Lefoko la Modimo le bontsha gape le re mo here le mo re balang mo teng, where does this lead? How do I please the Lord in daily living? Where shall I draw the line on questionable activities? Now, more verse 12 for Valeri. Draw the line on anything that is not expedient. Dilo tse di sa thusing o tshwanetse gore di cancelwe ka madi a Jesu mo re badileng mo teng mo. Paul reminds us mo re badileng mo teng o bolela ka go tlhapisiwa mo bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo mme jaanong lo tlhapisitswe lo itshepisitswe lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Kriste le ka mowa wa Modimo wa rona. Ke kangere bona mo mosong wa ka tseno. Such were some of you. Ba bang ba rona re ne re ntse ka tsela e dintho tse di badiwang ko moragonyana ko verse 9 kwale gona mo chaptereng, First Corinthians chapter 6. We're set apart, washed, re tlhatsiwa ka madi a Morena Jesu, ra belwa ko thoko, ra ba ba kgethwa, ra kgethiwa, made just in God's sight, ra ba ba siamisitsweng mo pele ga Modimo. All things are lawful, no, not saved by keeping law. Dilo tso tso di a didumeletswe ha se taba ya molao ya gore re tsa eng ka molao. But all things are not expedient, as dilo tso tso tse di thusang go aka lefoko la Modimo. Expedient, that which helps alone. Not all things contribute to growth in Christian life. Ga se dilo tso tso di etsa gore motho a gole mo mohaung wa Modimo, because motho ga pholositse o tshwantse a gole. Now lefoko la Modimo le re bontsha ka kereke e lefelo leo go neng go tletse maswe mo teng, cleansing the church, mo go tlhapisiwa ke madi a Morena Jesu, go itshwarelwa dibe mo re badileng mo teng moo. Bible re bontsha mo gore se re tshwanetse re se dire mo verse 12 fala, draw the line on anything that enslaves. Ntho e nngwe le nngwe e o etsang bokgoba e o busetsang morago ko mesebetsing ya pele, ko tlhagong ya kgale tlhago, motho wa kgale tlhago ya nama. Lentswe la Modimo le tlhalosa le re tshwanetse gore re lebelele ka go ya ka fa lefoko la Modimo le bolela ka teng, le re there is wonderful freedom in Christ, gore Morena Jesu o tlile gore golola mo dilong tso tsotlhe tseo tse di re etsang makgoba. over all things in my power, but I will not be overpowered. Se se re bontsha gore motho mo lomong ha tshwana la gore a laolwe ke dilo tse especially in the nature tlhago ya khale. All things permitted dilo tso tlhe di dumeletswe matla a chalete. Money is lawful, idumeletswe, but will not be under its power. O ska ba ka fasega wa laola chalete ya ba modingwana wa ha. O ska ba le ntwe bang modingwana wa ha hape recreation. Ba ba mba rata metsameko dilo tso tso tletse di lenteng mo leng gore ha di ba palisa gore ba tswelle pele dilo tse kone ba le ko teng pele ha ba pulusiwa di nna di ba goga goga na maina e ba gogela morao ba bang ba goga goga ke dipolitiki fela ba political power is lawful but not to rule us. Re ska ra laola ke matla a dipolitiki. Let nothing become your master. Your master is only one, is Jesus. Ke ena tshwantse a laole bophelo ba gago, tshwantse e be kgosi ya bophelo ba gago ya ka lefoko la Modimo. Draw the line on anything that does not 85 mo chapter 10 fale e re bontsha gore o tshwanetse gore draw a line mo di mohantwe ngwe lengwe ye sa ageng le fukula mo le re bontsha mo la chapter 10 verse 23 not all things build up how le mo Kresta o tshwanetse gore o agege ho agega le fukula mo di mo letse ditse gore le go age mo bo swa bo baga botle botswele ka montle bo bonagale mo iri in the context our brothers and sisters in Christ building up the body of Christ. Who are we to be building up? Give a man bar chansere akane, chansere akane, huya kalifukala mudimu. Will this build up others in the family of God? Haredin tutsena harediyeza. If not, we must leave it out. Dilo tsa dijo le dilo mamang diskavetsa re bo fomele go re tla palla tla hlolega ke go agana le go thusana. Now ke rata go rapela le wena mo letsatsi la ka tsene gore this threefold test of all we do and say in the new year gore Modimo a re thuse mo teng mo gore re tletle re khone go dira ka mo abatlang ka teng. Modimo ka lebitso la Morena Jesu Kriste ke rapela mo mamedi gore Modimo wa rena lokileng the affections are high towards Christ e betsona tse di tlampile ga tsa lefatshe ke rapela gore anything that dims my their vision in Christ take them away Modimo wa rena lokileng ka lebitso la Morena Jesu ke dumela tso tlhompile tsona lebitso le matla la Morena wa rena Jesu Kriste o setsa apesitswe ke madi wa hao in Jesus name we thank you Lord amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
No hassles, no frills. It's just sounds full of life on 657 AM.